sweetheart tangu niwe 14. Kile likuwe na kama ingekuwa foreseen. Anaitwa Maya but waweza add kwa sababu kimwona uta admire that girl. Alikuwa hapa kabla niwe mwana sana. Madhake ni mnyemeni, in fact mwana sana. Dem disciplined mrembo muislam. Alikuwa nalia eti ni convert to Islam. Nampanguza chichwacha kulia please mom. Touch yake peke inaniparalyze. Niki hata heaven kwa naeli kuwa paradise. Hivyo ndo nilimshona ange smile kiplani. Karibu budake ni made nilipoenda kwao. Kuna matime ningedu madharao. Wanga game how madem wengine ngara nao. Lakini nikidai pole angejidai ya shasa hao. Na mina wana uchungu dani ya macho zake brown.
Ina sound ni kama nimepigwa KO. Lakini goddamn my daughter that is okay though. It's okay though. Ina sound ni kama nimepigwa KO. Lakini goddamn my daughter that is okay though. It's okay though.
Time na space zika kam katikati yetu sisi. Kurock show na kurekodi kawa jinsi. Natafuta njia ya mi, mada na familia. Katika harakati uchungu nimeshikilia. Nikijole dem napenda, hata nidunge timba. Apatikani kam tu hana phone kuna sim card. Madem nili switch hakuna mwenye limachap. But nzuri ya mbaya dunia ilikachap. Ilipata kama laika na madhake ya kadak. But nzuri Jum Junior ndiyo dunia yangu. Nilimshikilia kuna madawa nimetumia tangu. Dunia ni duara ikienda itarudi. Dunia ni swara huenda pia itaudi. Nikitoka usiku fulani poetry magic. Nilipata Maya hapo nje ana drink maji. Ametoka kukariri shairi za Kiswahili. Niliona nikao chawi niseme riswa nini.
Ina sound ni kama nimepigwa KO. Lakini goddamn my daughter is okay though. It's okay though. Sound kama nimepigwa KO. Lakini goddamn my daughter is okay though. It's okay though. It's okay though. Goddamn my daughter is okay.
After nimeshika rada baada ya kuteveva, akanichapia eti imefeel ka forever. Niliangalia juu jua la amenifavor. Hata kunihug juli kwa Friday adhuhuri. Alikuwa ameng'ara hijab na buibui. Back in time ni kama watch bila battery. Na story kaza mina sistake kushare birthday. Mood ili change ya siku za usoni. Miku hustle hadi nishike mamilioni. Ndio kile nilipitia mtoi wangu haioni. Yalikuwa naenda kustudy medicine Sudan. Na kiarabe pia ndio aweze kuchambua Koran. Hope zangu za kuwa na ye zikalandi. Sura yake ikawa na uzuni flani. Kufika home kuona kama laika niliconfess. Kila mtu kwa society hakuna their place. So Maya atawai prince juya ni princess.
Ina sound ni kama nimepigwa KO. Lakini goddamn my daughter is okay though. It's okay though. It's okay though. Ina sound ni kama nimepigwa KO.